sebe fura bolen kofe l'Amérique jamana maufe kaira ka fo Karim Keita muye jamana tiki koro ye Ibrahim Boubacar Keita aldenge ke alen no yira ika don ka fo yuru yuru kula ani adamadiya hakew olu burjali kula kaira ka fo anomne lindu o kofe tenente meni muye l'Amérique jamana ka lasiki sombe bamoko olu kuna fundila wole ka oko ka opepre latike ulasa muye Karim Keita ye alema amakuni ko ina fo sabla o kofe bololo sarofe abora ka ika don ka fo a hatlata ka adi ni ko kufolinka ala ira ka fo ni komin kelen fleni a kera ka soro ale Karim Keita ale manginga ka dona nobala wa ni anotala wa atunkada yi akanginga muye afela yi akatien akase kufuonga umake okera sababu ye muye bololo strau ani strau rawe bi machamambika ale Karim Keita kale todi gufo atla kaira ka fo ni komu fo kolen fle ka nyeshi alema ale notala bi ale nota ala shini wa ikadon ka fo ale dalimbe airela wa adale pala ka fo chake da woro munu be lamerki jamana kono ani akoka uluna bara wore ke kaira ka fo ale Karim Keita ale note ni kokufolinna Karim Keita ka fo ale seben bora kaira ka fo kale nobe yuruyurula ani adamadian hakew ulu burjalila ko o seben kokufolin kono siga chaman debe okuina ulasa akafola akaka nisiga bikula atikika ngininga wana atikima ngininga nisiga bala amanka akajira kafuko atiki nobeni kukufolena wa ale Karim Keita ale notala bi ale notala shini wa ale jigidale mbaka kafuko dona nataula ikadon barawara una buluda lamiriki jamana refe ani chakeda urofe munu baira kafuko ale Karim Keita ale note ni kukufolena okera Karim Keita kuniga jabye kanyeshi lamiriki jamana uluka ni seven frame ani uyu kuna fundilo wule la jeremna bamako Mohamed Danyoko vewa tola kabob mako.